Titan boy, Gideon the beat.
Titan boy, oh my baby, oh yeah.
Ring dang dang dang,
oh my baby, oh yeah.
My baby, oh yeah. Put
your kikupe, kimoko,
kimoko,
kimoko.
Toto, toto la kweli, toto, toto la kweli. Another wine, pigos a kigeni. Chinese, Mali, Safia, Dubai. Toto, toto la kweli. Toto, toto la kweli. Another wine, pigos a kigeni. Chinese, Mali, Safia, Dubai.
Oh my baby, yo yo yo. Oh my baby, yo yo yo. Kuja, nikupe, kimokoko. Kimokoko.
Hey, unavyo sogea, sogea. Unanipa wazimu, mina jongea, jongea, bae. Utamu kolea kolea, ungeze na chochandu mini sidi kunoke.
Hey, unavyo dance kwenye kingdom. Akia mungu nani madashuka chini kwenye flow. Ebu meki yo bimbom.
Unanibada unanifanya kichwa yangu ina blow. Hey, unanifanya kichwa yangu ina blow. My baby man, yani kichwa ina blow.
Oh my baby yo yo yo.
My baby yo yo yo.
Oh my baby yo yo yo. Kuja nikupe kimokoko.
Yo 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 yo.
Kimokoko.
Baby,
kuja nikupe kimokoko. Bili tuchezeni by koko. Tatu nikuchape kimoko. Ulieka mtoto seme momomo.
Unavyo sogea sogea. Unanipa wazimu mina jongea jongea bae. Utamu kolea kolea. Ungeza na chochandu mini sidi kunoke.
Hey, unavyo dance kwenye kingdom. Akia mungu nani madashuka chini kwenye flow. Ebu meki yo bimbom bimbom.
Unanibada unanifanya kichwa yangu ina blow.
Oh my baby yo yo yo. Oh my baby yo yo yo. Kuja nikupe kimokoko. Kimokoko. Oh my baby yo yo yo. Oh my baby yo yo yo. Kuja nikupe kimokoko. Kimokoko.